without work, pleasure without conscience, science without humanity, knowledge without the character, politics without the principles, comments without morality, worship without the sacrifice.
Minyami Izufrao,
seven deadly sins. Minyankopon wa winnim bɔne ahyɛ asase su ma na ɛma afei yɛte nipa dɛ sɛ ne nsoako ma yɛna mo nya sa kwan so nɛ so yɛnuda esiane dɛ na awie mu atumfoɔ ne yɛatafo na yɛni wanya yɛbrɛ yɛbɔ mpa yɛserɛ sɛ boa a wonyankopɔn no ankasa bɛdi aboa yɛ yɛgye wodi menim kɔ so yɛ nneɛma bi bu yabɛm a ɛsɛ sɛ ɛbɛm na nɛ so hwɛ ne bu yabɛm wo sɛ mpa ne kyerɛ yɛ sɛ yɛnkɔ so wɛn na da so wɛn so paapa na wo nso dabɛn da ɛna wo sɛ wo ba bɛgye wo ma afi wɔ ha wɔbrɛ ne ama ne hunum gyinabea na ma yɛ nwenneɛ yɛbɛdi ne neɛbɛhyɛ ho ne nti hwɛ na yɛn so yɛnkwa ho na yesu nti yesu wowɔ a wote ɛda ne sɛ ne fa so yɛ mmɔpɔ no apa ne trɔma yɛ natwerɛ ne sɛ yɛhu
Yanko.
God hates sins, but still love the sinner. Nyami chi bone so that so the wedding boy yenino. Sin of omission, sin of commission. Nini na ya gebi pain, I can send ya ye besa cra. Me ji tu mu send me your din boy yeni. Bonye she matadi na enye da die, niti mi bero. Emma mi ni mi nyami tema yitia. Nani enye, nani enye, nina wedi ache. Nasi mesia eya wo se wugina wono ya hwe ye na wanti anto ma wani nda ho na shiasi anya mi na meso regi na mi na so debi debi meyi mi nya mi na ye
worshiping God be the reason we day this earth to play your role I see seven deadly sins they are the seven deadly things if you don't follow you go figo astray. Minyami Izufrao. Minyami Rabaje umau na umarebra. Minyami Izufrao. Minyami Rabaje umau na umarebra.
Flex.
Thank you.